YH gang,
boom.
Welcome, bro.
Yeah. YH gang, gang. It's a gangland, you know. Welcome to my gang. YH gang, YH gang, gangs. YH gang, gang. YH gang, gang. Welcome to my gang. Welcome to my gang.
Let's go.
Welcome to my gang. Welcome to my gang.
Talk about YH. Talk about YH. Yeah. Talk about YH. Talk about YH. Yeah. Talk about YH. Talk about YH.
Ili gang linalikomaza linanepoki ya kushika kipaza. Sometime nikiwaza wanashangaa kwa nini ya jizo na songa. Tukikutana salamu ni ndong. YH gang, Buda Bobby tuzidi kusonga. Mziki wanye unasema ninavyotema. Nafanya watoto kwa jini washindo kuhema. Watabaki kisema mara jizo nukali lakini najua kutema. Mbona jasema?
Yeah. Last word no movement. Let's say tuna move kama bullets. Acha jaba ndo tuenda samba. Shika kamba ngangana kutaiya shoeless. Tuwe pamoja to awaken the pride. Kipaji milela tuwezi divide. Sudan Bobby na B-Boy Super Babum ya matembo na tandu aside. DJ Spider Ochibo na Wiz Babu wawe baba ndo tumefika na Riz. Ride on flow kama Feme Uno. Like Papa Pani Komari Juno. Rio Rizzi na Babu Yang. Tumekuja kudeliver to Bila Sheng. Ama Jen Fighter na kama gang. Rada Jen Simba tarudi den. Nisemo tachafu wa Rada. Nikianza kumada itabidu meclean. Sausage chochi sivangi marine. Na chain lakini kifwani na bling. Get my sword. Sina ta crown lakini utajua ni nani ndo king. Kita kafegi na mtu mangadula. Kwa ala akuje na bomu na lean.
Welcome to my gang. Welcome to my gang. Welcome to my gang. Welcome to my gang.
Talk about YH. 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 Talk about YH.
Bobby Lane, my black band, and don't look the face where John is pony. Baby girl, and I die cool rap. Now drink, hold on to the mic. Nick, I'm sure I could have VC. I could my pills. Ilia Patego Kazayo. Actually, I can't do the shit King STD. Make one dumb on come make Sonko. See one on Kaniko final. I win, I take your battle. Father and son, we kill this shit without no shobo. Who drop on a spoon after this, so I join the video.
Sio, tege skio, shikuwa na zuno fanya kitu mkio. Chani la wama tushecha vileo, awezi shindana kama huna mkio. Wanatufa na nisha kumbe ata sio, na miko jami nisha kwa kama kio. Na swezi kubana kama yule trio. Oye, gang ya mawolf, no evidence a mission with glove. Coincidence na mwacho na puff, self defense hakuna uchov. Ugisema sare pare, tuaenda na tare. Kumbuka mtani, tuaishi na zare. Kabare sisare, kutamboni ngumu tumepiga sare. Masich kula sumu, shapasha habare. Wanantamboga sana machizi. Rusha njugu wala misisizi. Bugi usipite anga hizi. Utafeso nangu wapo dizi. Delipizu lepo pitia. Andromen tapitia. Alafu ujue umuhuni anania. Karibia haramia nikivuta change. Siyezi kurugishia vichina kumlena. IC karibia.
Welcome to my gang.
Let's go.
Welcome to my gang. Welcome to my gang.
Kwa kenja suset marijuana mavela zimeshika tumisiza Rihanna. Kovalodin masitu wakana nikidrop touch skills ambianje. Nikontos niko rada waza sema nimeseti yangu alam. Mbiani diva ya udunga mashot. Mijahari nisha manga. Tunaflow tunaflow tukifika kwa coach. Kukill the show. Time is mine ya tuchezi na clock. Tuto watoka makonzi. In the morning lazima tutoweka lock. Hatuwezi dichok. Na washa mafore nikiwa tu home. Na siwezi dichok. Had to achieve on my baby themselves, of course, I study linguistics. Niko rada nki broke my history, education, sini holistic. 24-7 studio na rapu, niko saka session kwa club na dub. Mina penda kwanza unapo dance, kama kwa Jackson su unipe reverse. Na spendi mapujo magrudge, wakini mesto wapigia mapunch. Mini kama Donald Trump, niko na gaji all over around. Kolabo tupige, YH kwanye mziki, bila kuwori. Igeng ni kali, GMB.
G-A-N-G-Y-H. Nigga, we up in town like coaches. We no hit, we hit on progress. Check process. Ha, yeah. This for town. Vipaji pure with grown since we born. Tumevishwa crown. Ha, si wazenani. karibu ndani, twatibu mwani, twafanya una shine, shine, shine. Talk about YH, 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 karibu kwa bench, ah, yeah. It's a gangland, yeah, you see, ah, YH gang. Yeah, talk about kipaji, yani, au sio, acha jaba, au sio. Say no to drugs, we abstain. Pa, pa, jeez.